Gypsy G. Weekend ima giz, lazima tu inakuwa risky. Duma wote wanakwaga wako cheating. Meeting, wapi yoga lana pigwa meeting. Nyongeze whiskey, mapenzi kwangu tricky. Ding, 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 risky. Shama tajin, nataka chupa ya whiskey. Ding, 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 risky. Anakuku team, natoka nikiwa tipsy. Ding, 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 risky. Weka the till, niko na kishilling. Ding, 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 risky. Anakuku team, natoka nikiwa tipsy. You guy my guy, kuna malume lalisha. Kitendo cha giza, kuna venue na tuangusha. Mpaka sa ya gala, na shinda menitisha. The ting ting, ilitoka karubisha. Na ni risky sana, juni na biggy sana. Ting ting, big king. Apo tawezana, huku ni bad. Neza kuchukli ya madam kinila. Kani mapenzi kilisha ni ramba. Allow me, niji enjoy we mzee. Niko free, so nikitaka na kuta ya penga na tea. Na godha ya penga na scream, scream. Ding, 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 risky. Shama tajin, nataka chupa ya whiskey. Ding, 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 risky. Anakuku team, natoka nikiwa tipsy. Ding, 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 risky. Weka the till, niko na kishilling. Ding, 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 risky. Anakuku dim, natoka nikiwa tipsy. Your man is a cop, na bado kushiki fiti. Kila seko don't stop, bado kufikishi. I'd rather not kuliko mutaridhishi. Mambo yangon swaga waga waga risky. Ukona heaven on earth for a girl. Ato kigoda tena, bado tunatugawa. Apan tambua na penani punan. Yebora pate tam 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 tam. Weekend ima giz, lazima tu inakuwa risky. Duma wote wanakwaga wako cheating. Meeting, wapi yoga lana pigwa meeting. Nyongeze whiskey, mapenzi kwangu tricky. Ding, 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 risky. Shama tajin, nataka chupa ya whiskey. Ding, 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 risky. Anakuku team, natoka nikiwa tipsy. Ding, 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 risky. Weka the till, niko na kishilling. Ding, 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 risky. Anakuku team, natoka nikiwa tipsy.